Na 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 na. Jolly, jolly on music. Music. Kama waridi inavyopendeza. Kama mwezi unavyong'aa kwa giza. Nani kama tampendeza tatiza unanimaliza. Kama waridi inavyopendeza. Kama mwezi unavyong'aa kwa giza. Nani kama tampendeza tatiza unanimaliza.
Yeah. I've been looking for a girl like you. Don't need fit to kwenye mtaa, nikiringa yo mabu. My sweet, why you cut it when they see me, how do you? Okay, say my love me, and I say the love it too. I knew you had to get, but I had my game. Hakuna venye ungeruka kwa star kama win. Siku waste time, jo, kukukosa yo ni crime. I had to ask your name, go bet out your nickname. Hey young girl, you rocking with the FM. It's the right time, nataka kufanya we fame. Hapa kwangu rap, hakuna siku ta blame. I'm proud of you, now while I see only shame. Hey young girl, you are rocking BFM. It's the right time, minataka ni UFM. Hapa kwangu rap, now while I have to blame. I'm proud of you, now while I see only shame. Checking my haga, checking my swagger, checking mtoto, una wa mada. Checking my dimples, una the pimples, checking the vile, yenu kwa simple. Mimi napenda ulivyo ka, sana hivyo unavyo smile. The fact, una nifa, now you always be mine.
Kama walidu inavyopendeza. Kama mwezi unavyong'aa kwa giza. Nani kama tampendeza tatiza unanimaliza. Kama waridi ninavyopendeza. Kama mwezi unavyong'aa kwa giza. Nani kama tampendeza tatiza unanimaliza.
Ziggy blab, ziggy blab, ziggy ziggy blab blab. Kukukosta we ni kama nyama less kwa pilau. You took my head and I feel that is right. Njoo tuwe wote kama don't let on my cellina. You got power, you got sound, you got move my boom. Kipita kwenye mtawateka wengine true. Kwani we, niko super number one ni boo. Kama kuna kompe baro CJ oh na joo. Mpenda nkutoe out, bitch za maju. Ama nkonunule garu sitembe kwa mbu. Tunde kila sehem na kufanya mbu. Na ye yote na iku uzi mtuange na kompo. Cheki maswaga, cheki mahaga, cheki mahaters wana jimada. Cheki madimpo, sina na pimpo, mtoto kimune iku simpo. Mina penda na vyoka, sana sana na vyo smile. The fact, anani fact, she will always be mine.
Kama walidi inavyo pendeza. Kama mwezi inavyo ngakwa biza. Nani kama tampendeza, tatiza, unanimaliza.